kuna vitu flani God umenifanya tangu last year. Walini kanso mara kadha hata kwenye block size in your naskia. Did me wrong, vitu zingine siwezi taja hapa sini last year. Pen kwa pad bado kile ulinipa ni BD tu ndio not here. Na pia ume prepare greatness to push shine light before I saw. Been told that the pride will come mostly sana before I fall. Took time kugundua how powerful you are before I was told. So na shanga mbona it took me time sana before I bought. And of course God I did you wrong, could demand in quotes. This is where I belong, nilisare kufloat. Na kusingia masong, najiseti kwa road. Umekuwa all along, ataki need to go. I'm coming home, hata bila canoe. Sun is coming, this is where I belong. Story once Jesus said kumbuku na ni parable. A son said nipe zangu hapa sikai hivyo ndio panago. The guy told me daki harakish nasikia ni kama panabo. Cause he knew mbui was loaded na inheritance say panado. Mbui akutaka no masope akamdeshi zile za kanagro. Akaidishi vifala na waresh na matei na mabeste na squanda. Huku maparo anajuliza tena ni hao kwani pressure inapanda. Reporti ni wealth yake ikaanza kushuka na skata. Msoto tu mtaani hakuna luku na swaga. Anadishi na nguruwe matema kuna masaba. And he asked for forgiveness, wanted to get back on the business. Jua most time sisi tunamdeceive. Hata tukistray aje tuwa defeat. God ako ready kutu receive. Hey,
not so good.